inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe. Ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana aya mahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Twishimiye kugaruka uyu munsi kugira ngo tukugezeho ikiganiro inzira yo gukiranuka. Mu kiganiro cy'ubushize twatangiye kurebera hamwe inkuru ishimishije y'umuhanuzi Nowa wavutse mu gisekuruza cya cumi cya Adamu. Nowa yagendanye n'Imana mu gihe kibi cyane, aho abantu bakoraga ibiteye isoni. Twabonye ko Imana yagize agahinda mu mutima kubera ibyaha by'abakomoka kuri Adamu. Ibyanditswe bivuga ngo ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi kwibwira kose ko imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Ibi byanditswe tubisoma mu itangiriro bice bitandatu umurongo wa gatanu. Nicyo cyatumye Imana irakara cyane, maze igashaka kurimbura abanyabyaha, abatihana bose bo mu isi. Ariko ubuntu bw'Imana bwari kuri Nowa, kuko Nowa yakundaga Imana ndetse akizera ijambo ryayo. Nuko umunsi umwe Imana ibwira Nowa ngo ngiye kurimbura abantu bose bo ku isi, kuko isi yuzuye ibyaha. Nzateza isi umwuzure kugira ngo urimbure ibiri mu isi y'ijuru byose. Ariko wowe uzubake inkuge, ubwato bunini, kugira ngo uhungiremo hamwe n'umuryango wawe. Nowa n'umuryango we bamaze imyaka ijana bubaka inkuge, ariko Nowa ntiyamaze icyo gihe cyose yubaka gusa, ahubwo yabwirizaga ubutumwa abantu bamwegereye bose, ababwira ngo mwihane ibyaha byanyu, maze muhindukirire Imana, Imana ikiranuka izahana isi. Mbese abantu bo ku bwa Nowa bihannye ibyaha byabo, bizera ijambo Imana yababwiye ibinyujije mu muhanuzi wayo? Ubitekerezaho iki? Mu bihumbi byinshi by'urubyaro rwa Adamu byari mu isi, ni bangahe bihannye kandi ni bangahe bizeye Imana bakinjira mu nkuge? Ibyanditswe bivuga ngo muri yo bakibararokotse ndetse n'umunani. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice bitatu ku murongo wa makumyabiri. Ni abantu bangahe bizeye Imana? Umunani gusa, aribo Nowa, umugore we, abahungu babo n'abagore babo. Abandi bose ntibigeze bizera ijambo ry'Imana. Bamwe birengagije ibyo Nowa yababwirizaga, abandi baramuseka. Batekereje ko Nowa yasaze kubera ubwato yubakaga kandi batuye ahantu hataba amazi. Abantu bashobora kuba barasetse Nowa bagira bati, yemwe nimuze murebe uyu mugabo wubaka ubwato bunini mu butayu. Nowa ashobora kuba yasaze. Bati ahantu nk'aha mu butayu hatera umwuzure gute? Bati ntibishoboka. Kandi ikindi tuzi ko Imana ari nziza, ntiyarimbura abantu yiremeye. Nuko bagakomeza bavuga ngo Nowa we wasaze. Ariko Nowa yirengagije ibitutsi byabo, kuko yari yizeye icyo Imana yavuganye nawe. Yakomeje kubaka inkuge no kubwiriza abantu, ababwira ngo mwihane, Imana igiye guhana isi mu butabera bwayo. Kuki mwanze kwihana ijambo ry'Imana? Kuki mushaka kurimbuka? Uko niko Nowa yakomezaga kubabwira. Igihe rero cyarageze, Nowa n'umuryango we barangiza kubaka inkuge. Ku murongo wa nyuma w'igice cya gatandatu mu gitabo cy'Itangiriro dusoma ngo Nowa agenza atyo, ibyo Imana yamutegetse byose aba ari byo akora. Inkuge yari yuzuye, buri kimwe cyose cyari kirimo, usibye kimwe gusa cyari gisigaye. Nowa n'umuryango we bari batarinjira mu nkuge. Ku yindi nshuro tubona Nowa yongera kugerageza kwemeza abantu, ababwira ngo nimwumve icyo Imana ivuga, mwihane kandi mwizere ijambo ryayo. Umwuzure uregereje, nimwinjire mu nkuge bigishoka, urugi rurafunguye. Unyura muri urwo rugi wese azakizwa, ariko niwanga kurwinjiramo uzahunga igihano cy'Imana gute? Uko ni uko Nowa yaburiye abantu, ariko banga kumva. Mu gice cya karindwi ibyanditswe bivuga ngo Uwiteka abwira Nowa ati, injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo birindwi birindwi, ibigabo n'ibigore, no mu nyamaswa zizira ujyanemo ebyiri ebyiri, ingabo n'ingore, no mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujyanemo birindwi birindwi, ibigabo n'ibigore, kugira ngo urubyaro rwabyo ruzororoke rube mu isi yose. Kuko iminsi irindwi nishira nzashyanisha imvura mu isi iminsi 40 ku manywa na nijoro, nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose nkabitsemba mu isi. Nowa akora byose uko Uwiteka bimutegetse. Aya magambo tuyasoma mu itangiriro ibice 7 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku wa 5. Kuki Nowa n'umuryango we binjiye mu nkuge? Nuko babonye igicu cy'imvura mu kirere? Nuko bumvise ko imvura igiye kugwa? Oya, igihe binjiraga mu nkuge ikirere cyasaga neza kidafite ibicu by'imvura. None se kuki binjiye mu nkuge? Impamvu yabibateye ni imwe gusa. Binjiyemo uko bizeye icyo Imana yavuze. Birashoboka ko hari abantu batekereje ngo nanjye nizera Imana ariko sininjira mu nkuge. Nizera Imana ariko sinemera ubutumwa bwa Nowa. Ni iki twavuga kuri aba bantu? Twavuga ko batizeraga Imana by'ukuri kuko batigeze bemera iby'Imana yabahamirije mu kanwa k'umuhanuzi wayo. Banze kwihana ibyaha byabo ndetse ntibemera inzira y'ubuhungiro Imana yari yarabashyiriyeho ibinyujije kuri Nowa. Bashobora kuba barubahaga Imana ku magambo gusa, ariko imitima yabo ikaba kure y'Imana. Ibyanditswe bivuga ngo Nowa yinjirana muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be ngo aticwa n'amazi y'umwuzure, mu matungo no mu nyamaswa zitazira no mu zizira no mu nyoni n'ibisiga no mu bikururuka hasi byose, bibiri bibiri birinjira bisanga Nowa mu nkuge, ikigabo n'ikigore uko Imana yamutegetse. Uwiteka amukingiraniramo. Aya magambo tuyasoma mu itangiriro bice 7 umurongo wa 7 kugeza ku wa 9 no ku murongo wa 16. Mbese wumvise iki Imana yakoze igihe Nowa n'umuryango we bari bamaze kwinjira mu nkuge? Ibyanditswe bivuga ngo Uwiteka amukingiraniramo. Umunsi w'uburakari bw'Imana wari wageze. Imana yari imaze igihe kinini yihanganiye abantu b'icyo gihe, ariko kwihangana kwayo kwari kwarangiye. Hari hasigaye umujinya wayo gusa. Imana yakinze urugi, kandi iyo Imana ikinze urugi ntawubasha kurukingura. Uko niko Imana yateje isi umwuzure nk'uko yari yarabisezeranyije. Ikirere cyatangiye kwijima, umuyaga urahuha, haboneka ibicu by'imvura kandi humvikana inkuba, imirabyo ndetse n'imitingito. Icyo gihe abakomoka kuri Adamu batangira kugira ubwoba bwinshi. Igihe ibintu byari bimeze neza, byaraboroheye guhinyura Imana, haba mu byo bavugaga n'ibyo bakoraga. Ariko igihano cy'Imana kimaze kubageraho, ntibongera kuvuga. Igihe cy'urubanza rw'Imana itabera cyari kibagezeho, kandi ntaho kwihisha bari bagifite. Haguye imvura nyinshi cyane, amasoko y'ikuzimu arazibuka, inyanja n'inzuzi byuzura amazi maze bitera umwuzure ukomeye cyane. Imivu y'amazi itemba ku migi yose. Abari bataragerwaho n'umwuzure bagira ubwoba bwinshi, bashaka uko bahungira ku misozi. Abasekaga Nowa kandi banze ijambo ry'Imana, bamenya ko iby'Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi wayo byari ukuri koko. Nyamara uko kubimenya ntacyo byari bikibamariye, kuko igihe cyo kwihana cyari cyarangiye, igihe cy'agakiza cyari cyarangiye. Birashoboka ko hari abahamagaye Nowa cyane bagira bati, Nowa, Nowa, kingura urugi, Nowa, dufashe, dukize, twemeye ibyo wavuze, byari ukuri, turizeye, turizeye rwose. Ariko babyibutse batinze, Imana yari yarafunze urugi, igihe cy'agakiza cyari cyarangiye. Umunsi w'urubanza wari wageze. Gusenga, kurira, gukomanga ku rugi no kumenya ukuri babwiwe mbere, nta na kimwe muri byo cyari guhindura ibitekerezo by'Imana. Iyo Imana ikinze urugi rw'agakiza, ntawe ubasha kurukingura. Ibyanditswe bitubwira ko imvura yaguye iminsi 40 kandi umwuzure ukarenga impinga z'imisozi, ariko inkuge yo ikomeza kureremba hejuru y'amazi. Mu itangiriro ibice 7 ku murongo wa 21 n'uwa 23 haravuga ngo ibifite umubiri byose byigenza ku isi birapfa, uhereye ku nyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa n'ibikururuka hasi byose n'abantu bose. Nowa wenyine arokokana n'ibyo yari kumwe nabyo muri ya nkuge. Mbese Imana yakoze ibyo yari yarasezeranyije? Yego. Mbese yahannye abanyabyaha banze kwihana? Yego, yarabahannye. Yahannye buri wese utarinjiye mu nkuge nk'uko yari yarabivuze? Mbese yahannye abanyabyaha banze kwihana? Yego, yarabahannye. Yahannye buri wese utarinjiye mu nkuge nk'uko yari yarabivuze. Nshuti yanjye nteze amatwi, inkuru ya Nowa tuyisoreje hano uyu munsi. Imana nibishaka, mu kiganiro cy'ubutaha tuzarangiza kwiga iyi nkuru, tureba uko byagendekeye Nowa n'umuryango we igihe bari mu nkuge. ariko mbere yo kugusezera hari isomo ry'ingenzi cyane Imana ishaka kutwigisha uyu munsi binyuze muri iyi nkuru y'umwuzuro ukomeye warimbuye isi. Iryo somo ni iri: Imana yateguye undi munsi izahana abantu bo ku isi, kandi uwo munsi w'urubanza uzaba mubi cyane kuruta urubanza rwo ku bwa Nowa. Umva icyo umwe mu bahanuzi b'Imana avuga ku byerekeye umunsi w'urubanza rwa nyuma. Mu byahishuwe ibice 20 ku murongo wa 11 kugera ku murongo wa 12 no ku murongo wa 15 uravuga ngo: mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona niyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Mbona bapfuye, abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa ari cyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiri ibyo bakoze, kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunya muri ya nyanja yakumuriro. Shuti yanjye, uwo munsi ukomeye w'urubanza uwiteguye gute? Mbese izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Mbese wanyuze mu irembo ry'agakiza Imana yakinguye? Ijambo ry'Imana rivuga ngo: mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye. Kwabonye ko Imana yihanganiye abantu bo mu gihe cya Nowa kugira ngo bihane, bizere kandi bakizwe, ariko ku iherezo Imana ikinga urugi rw'agakiza. Uwanze kwinjira mu rugi rw'inkuge wese, igihano cy'Imana cyamugezeho. Ku byerekeye uwo munsi ukomeye w'urubanza igihe Imana izahana abatuye isi, ibyanditswe bivuga ngo: kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro, ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro nta kibi kiriho. Nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntibazabasha kubikira na hato. Aya magambo yanditse mu Batesalonike bambere bice 5 ku murongo wa 2 n'uwa 3. Kuri uwo munsi nta n'umwe uzarokoka keretse abazanyura mu irembo ry'agakiza Imana yakinguriye abo mu rubyaro rwa Adamu bose. Mbese uzi irembo Imana yakinguriye abanyabyaha? Uzi inzira y'ubuhungiro Imana yaguteguriye? Ni bande barokotse urubanza rw'umwuzure mu gihe cya Nowa? Ni abanyuze mu muryango w'inkuge gusa. No mu gihe cy'urubanza dutegereje nuko bizamera, ibyanditswe bitubwira neza ko Imana yatanze irembo ry'agakiza rimwe gusa rigenewe abanyabyaha bo mu rubyaro rwa Adamu. Iryo rembo ry'agakiza waba urizi? Umva aya magambo y'ukuri yavuzwe n'umuhuza wera uw'Imana yatumye mu isi. Uwo muhuza yaravuze ngo: ni jye rembo, umuntu niyinjira muri jye azakizwa. Aya magambo yanditse muri Yohana ibice 10:9. Ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka cyangwa se ntazagibwaho urubanza. Aya magambo yanditse muri Yohana ibice 5:24. Shuti yanjye, hano niho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, ariko mu biganiro biri imbere tuziga byinshi byerekeye uyu mukiza Imana yohereje mu isi, ari nawe wavuze ngo ni jye rembo, umuntu ntiyinjira muri jye azakizwa. Wakoze rero gutega amatwi. Ubutaha Imana nibishaka tuzasoza inkuru y'umuhanuzi Nowa. Imana iguhe umugisha kandi kwigishe mu gihe ukomeje gutekereza kuri iki kibazo gikomeye kiboneka mu ijambo ry'Imana kibaza ngo: twebweho tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo? Aya magambo yanditse mu Baheburayo ibice 2:3. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 8 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 8 12 79 0 18.